CIC ni koperative y'urubyiruko muri kaminuza ya IELTS niho batangiriye none ni microfinance kandi cyari igihumbi ubwo ni uburyo bwo kumva ko tugomba kwicemura ibibazo noneho tugakora ibyo byose abantu bikaba ingwate bafasha kuba ingwate ndabizi ni ikibazo buri muntu wese abaza ati ingwate tubikemura dute se ingwate zavahe ubwo ni uburyo bumwe bwo kumva yuko byadufasha kuko uko ugenda ukora savings wizigamira mu kigo cy'imari bagenda kugira icyizere ejo n'ejo ubundi bakaba baguha amafaranga ajyanye n'umushinga wateguwe n'izo nzira turimo kugerageza turebe niba mu by'ukuri byakemura bimwe mu bibazo
imibare iheruka y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare iduha 13% barangije kaminuza badafite akazi 9% barangije amashuri yisumbuye badafite akazi iyo mibare nk'inama y'igihugu y'urubyiruko muyumva mute
murakoze cyane ni nuko bimeze ni nk'uko wabivuze dufite 13% kwijana twagira ni 9% byarangiye sekendwe n'abarangiye kaminuza kugira ngo n'ikibazo gikemuke simvuga ko twagikemura burundu ariko mu buryo bwo gukemura iki kibazo nuko muri politiki y'uburezi barimo kongera ingufu mu kintu cyitwa TVET kwiga imyuga kuba ufite umwuga ndashaka gutanga urugero ubu ngubu hari imijyi cyangwa kizwi secondary cities zigera kuri 6 zigiye kubakwa mu gihugu hose
zunganira Kigali
niba zubakwa hari akazi kazatanga ariko se dufite umubare mu by'ukuri w'abantu bafite ubwo bumenyi abarangije secondaire n'abarangije kaminuza icyo twifuza ni uko aba bantu bose abanyeshuri barangiza kwiga bagira ikintu cyitwa skills hands on skills cyangwa se ubumenyi ngiro bakabukoresha gufata ariya amahirwe abahari nk'ubu niba tuvuga ngo wenda nka Musanze agiye kubaka umujyi cyangwa se katuvuge Muhangano hafi tureba nayo mahirwe ahari kubaka umujyi ni ibikorwa byinshi bitandukanye abarangije kaminuza muri ikigo cya WDA harimo programu iyo nayo kandi iri muri kora wigire harimo programu yitwa conversion program barimo gukora piloti mu mujyi wa Kigali aho umuntu warangije kaminuza yize amategeko yize ekonomi yize n'ibindi ashobora kuva aho ngaho umuntu akajyana akiga undi mwuga muri EPRC ni ukuvuga ko wayirangije urashaka akazi ariko akazi gashobora kuboneka ni akazi kajyanye n'ubumenyingiro cyangwa se n'imyuga cyangwa se hands on skills nurangize kwiga uragenda wiga umwuga iga gufotora iga plumbing iga ibintu byose birimo ubumenyi bufatika noneho rero nibwo tusanga yuko ufite amahirwe yo kureba n'izo opportunities zirimo construction kubaka ukajya ku isoko ukabona umerewe ugashobora kwiteza imbere tukava mu kintu cyo kumva yuko niyareza amategeko ngomba nyine kumva yuko ngomba kuba avoka cyangwa kuba umucamanza ni uburyo bwo gukemura ibibazo si ukumva yuko abanyeshuri batagomba kubyiga ariko tujyane n'igihe tugezemo kuko wiga kugira ngo icyo wakwiga kigufashe kwiteza imbere tumva ya mahirwe ari mu bumenyingiro cyangwa se kugira icyo wiga kijyanye n'ubumenyi so akaba ariyo mpamvu n'izo nzira zizadufasha
twibutse abakurikiye radio Ijwi rya Amerika ko tukiri mu kiganiro dusangira ijambo aho radio Ijwi rya Amerika iri kumwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'urubyiruko Bwana Robert Mwesigwa turacyareba ikibazo cy'ubushomeri bwugarije urubyiruko rw'u Rwanda none Bwana Robert iyo dutambuka hirya no hino mu gihugu urubyiruko ruratuganyira ruradutyakira rukavuga ruti leta idushishikariza kwihangira imirimo ariko uburyo twagombye kuyihanga burafunze umuntu aragira 500,000 aragira 100,000 akabura icyo abikoza imisoro irahanitse mwebwe murakibona babibagezaho iyo muganira nabo bimeze bite
uruva ntabwo umusoro wahinduka cyangwa ugabanuka kubera yuko ari urubyiruko nitubanze twemere tugire vision yuko dushobora kwihangira imirimo mu by'ukuri si ukuvuga ko ndimo gucyarenga urubyiruko kuko rutabitekereza rurabitekereza nahari n'ejo kuvejo ku itariki 5 tuzagira itorero ry'iminsi 5 ririmo abanyeshuri bahagarariye bagenzi bo muri za kaminuza z'u Rwanda zose bagera ku 200,000 insanganyamatsiko dufite muri iryo torero ni uburyo bwo kwihangira imirimo tuzahamagara abantu batandukanye mu buryo butandukanye tuzahamagara sector private tuzahamagara amabanki tuzahamagara abantu bose bafite produit cyangwa se product ijyanye n'urubyiruko kugira ngo aba bantu b'abanyeshuri bari muri kaminuza bazarangiza mu myaka 3 imbere cyangwa mu myaka 4 bizagenda bite dufite panel zitandukanye zizasobanura ayo mahirwe ibyo bibazo n'urubyiruko rukabaza ibyo bibazo bavuga bati nituhabwa inguzanyo ko nta kizire batugirira bivuga bati kubona ingwate ni ikibazo ubwo twabivuze ni uburyo kugira ngo tuzane inzego zose on board kugira ngo turebe mu by'ukuri uko twakemura icyo kibazo ariko bijyanye n'imisoro no kuzamuka igihugu cyacu nazo turakizi tuzi budget yacu ingengo y'imari y'igihugu cyacu so kubyirengagiza rero kandi tumva yuko u Rwanda tugomba kwigira nta muntu uzadufasha kandi urubyiruko nitwo dufite igisubizo cy'ibibazo turimo kuvuga
n'ubutegetsi bugaragaza ko urubyiruko
ari zo mbaraga z'igihugu, twavugaga ku kingwate, ingwate babashyiriyeho 25% kwijana ariko umuntu akibaza asohotse muri kaminuza cyangwa se ayo mashuri yisumbuye baramusaba 25% niba ashaka gushora wenda nk'imari ya miliyoni n'ibihumbi 250%. Mubo twagiye tuganira bakavuga bati bibaye na ngombwa nk'ukuntu abafite diplome base bagwatiriye iyo diplome ye. Mwebwe muracyumva mutaho ngaho
ni ikibazo nyawo cyagaragaye n'umuneko ejo bwo tuvuga ku bijyanye n'ibazo by'urubyiruko n'ibura ry'akazi aho abaminisitiri batandukanye basobanuraga icyo kibazo kumva yuko diplome yaba ingwate. Ibyo nabyo ni ibibazo bigomba kubanza kuganirwaho n'inzego bireba, niba koko banki yumva yuko gufata diplome y'umunyeshuri koko banki yureba indahumba ndunguka. Ibyo nabyo ntabwo babyirengagiza, inzego zigomba kubiganiraho n'indi process. Ariko icyangombwa twemera ni kimwe, tugomba gushakira ibisubizo kandi kugira ngo dushakire ibisubizo n'ingwate tugomba kuyishakira. Ibyo nabyo ni mindset, kumva yuko tugomba kuzana diplome. No, ingero zirahari, abantu nibabanze bizigame mu bushobozi bwabo bafite. Ese abanyeshuri ba kaminuza y'u Rwanda bamwe na bamwe ko bafata kuri twa dufaranga twabo bakafatura amafaranga y'amafaranga wabaha ya buruse bagasavinga 500 mu myaka ine urangiza kaminuza cyangwa utatu mu mwaka ibihumbi amafaranga, kumva yuko hagomba kugira icyo wigomba. Ariko kuvuga ngo imisoro rwose, kumva yuko urubyiruko rugomba kugabanyirizwa imisoro, ntabwo byaba ari byo. Ubona wabo uri umuco wundi nawe utari buze kujyanana n'icyo dushaka n'igihugu, ko dushaka kwigira, dushaka kwishakira ibisubizo by'ibibazo. Ariko noneho twumva yuko twebwe urubyiruko rufite imbaraga noneho byaba bitari byo cyane, ahubwo twareba mu buryo twakorana n'inzego zihari, amahirwe ahari, noneho tukubakira hamwe.
Mu buvugizi mukora mu nama y'igihugu y'urubyiruko, twagiye tuganira n'abantu batandukanye bakavuga bati umuvuduko iki kibazo kiriho, leta itagize ikikora, urubyiruko nirwo ruzaba abanzi b'igihugu, nibo uzasanga bateza ibibazo bitari byiza. Mwebwe kuri iki kibazo niba mwemeranye nabo ngabo nk'uko babivuga, leta murasaba ko yakora iki muri ubwo buvugizi mu bakorera?
Leta icyakora icya mbere turayishimira kuko yashyizeho politiki nziza, cyane cyane kuba yarabigaragaje no muri DPRS igaragaza yuko hari ubushake bwo gukemura ikibazo cy'ubushomeri mu Rwanda bijyanye n'urubyiruko. Ikijyanye no kumva yuko ubushomeri butera insecurity, ibyo nta nubwo ariko tubyumva, kuko twebwe mu rubyiruko rw'u Rwanda duhagarariye inzego z'urubyiruko, dukorana n'urubyiruko rw'u Rwanda, tureba urubyiruko byose uyu munsi atari byo imyumvire bafite. Bafite imyumvire yo gukunda igihugu, bafite imyumvire yo kubaka igihugu cyabo, bafite n'imyumvire yo kwikemura ibibazo.
Umuntu akunda igihugu ariko hari uko ameze,
akunda igihugu ariko hari ameze, ariko n'ubundi niba leta yaragutekerejeho igashyiraho izo ngamba, uruhare rwawe ni uruhe? Yazizo politiki zose nagiye nsobanura, ariko uruhare rw'urubyiruko ni uruhe? Nawe ugomba kugira uruhare rwawe, kandi kugira ngo uruhare rw'urubyiruko, niba uyu muti ufite imiyoborere myiza yumva urubyiruko ruhagarariwe ku rwego rw'umudugudu kugira ku ruzindi nzego, reka mwongere n'ikindi, ruba muri njyanama aho bafatira ibyemezo. Mu bajyanama abantu batatu kuri buri rwego, ari umurenge, ari akagari, ari akarere, bafite abahagarariye. Kandi ayo mahirwe menshi aba mu turere, ari muri planning na budgeting bagiramo ijambo. Ni ukuvuga ko iyi mirimo tuvuga yose igenda igaragara n'imihigo bakorana n'uturere, ni n'amahirwe akomeye cyane kuba bahagarariwe muri izo nzego zifata ibyemezo.
Tubibutse abakomeje kutwumva ndetse namwe mu gifungura amaradiyo yanyu muri uyu mwanya, ubu murumva radio Ijwi ry'Amerika.
Leta mukamwisaba ikintu cyo nari nabajije?
Leta ijwi tubisaba icya mbere ni ukomeza kudufasha izo politiki zihari, no kumva yuko izo nzego z'urubyiruko bagomba kuzorohereza cyane cyane mu bikorwa bimwe na bimwe. Izo politiki zihari gufasha urubyiruko kumva yuko nyine icyo kibazo gihari, n'inzego za leta zirakizi, ariko gukomeza kubaha imbaraga no kubaha ubuvugizi, ariko noneho no gukomeza gushyira mu bikorwa izo gahunda nziza leta yashyizeho. Noneho rero ahubwo igikomeye cyane cyane dushaka ko bazadufasha ni ikintu cyitwa private sector, abikora ku giti cyabo. Uko tugenda duhindura imyumvire, nabo tubasaba ko bahindura imyumvire, uko tugenda twumva yuko tugomba kwihangira imirimo, noneho na private sector twumva yuko nayo hari abantu bahari ugomba gukorana nabo hafi. So n'ibiganiro turimo gukorana na sector privé kandi barimo kubyumva, niba ari ugutanga akazi, niba ari ugufasha umuntu wakoreye private sector mu buryo bwo kumwubaka mu myumvire, urama akazi uyu munsi ufite uruganda ariko ukanamwubaka myumvire yuko nawe ashobora kwihangira uruganda rwe, iyo myumvire yose tukagenda tuyihuza.
Bwana Robert Mwesigwa, umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'urubyiruko, turabashimiye ku mwanya muhaye radio Ijwi ry'Amerika mu kiganiro dusangira ijambo.
Murakoze cyane. Wow.
kiganiro dusangira ijambo turacyareba ikibazo cy'ibura ry'akazi mu rubyiruko by'umwihariko urubyiruko rwize. Turacyaganira rero n'abatumirwa batandukanye kuri iyi saha. Mwatangira mwibwira abakurikiye radio y'Ijwi rya Amerika bo muri bo.
Murakoze, nitwa Christine Mukabunani, ndi umuyobozi w'ishyaka PS Mberakuri. Aba n'umuvugizi w'ihuriro ry'imitwe ya politiki mu Rwanda.
By'umwihariko nk'ishyaka PS Mberakuri, ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, ikibazo cy'ibura ry'imirimo cyangwa se ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko mwishyaka PS Mberakuri mugifata mute, mucyumva mute, mugisobanura mute?
Ikibazo cy'ibura ry'imirimo ku rubyiruko muri PS Mberakuri tubona ko ari ikibazo gikomeye cyane, kuko urubyiruko rura aho ngaho birirwa bavuga yuko nta kazi bafite ni benshi cyane. Ariko uko tubisobanura tubona ko bifite inkomoko, kuko cyane cyane ireme ry'uburezi mu Rwanda riri hasi. Kuva imyaka myinshi ishize rwose tubivuga ko mu Rwanda uburezi butagenda neza. Twe rero tukabona ko ireme ry'uburezi rishyizweho imbaraga rikazamuka mu mashuri, urubyiruko rukigishwa ubumenyi ngiro, abantu bakiga imyuga, byarushaho gutuma urubyiruko rushobora kubona icyo rukora igihe rurangije amashuri.
Ariko ubutegetsi buriho bwashyizeho gahunda yo kuvuga ngo niba umuntu arangije mu mashuri ya kaminuza abashe kuba yasubira inyuma yiga ubumenyi ngiro igihe abona ya masomo yize ntacyo amufasha. Ibyo ngibyo mu ishyaka ryanyu mubisobanura mute?
Twe tubona ko ahubwo mu mashuri yisumbuye ariho leta ikwiye gushyira imbaraga, atari kuvuga ngo umuntu niyige narangiza kaminuza bigaragare ko ibyo yize ari imfabusa asubire ajye kwiga nanone ubumenyi ngiro. Ahubwo mu mashuri yisumbuye hakagiyemo ubumenyi ngiro, abanyeshuri bakabwiga, noneho amateori akaba make, kuko usanga mu mashuri yisumbuye ari teori kwiga amagambo iki, ariko nta bintu by'ibikorwa birimo. Umunyeshuri akarangiza kwiga mu mashuri yisumbuye akajya muri kaminuza ariko nta kintu kiri mu mutwe yavuga ashoboye gukora, bigatuma rero arangiza kwiga akabura nawe ikintu yakora. Wamaze atumva wakora iki, akavuga ati numva ntacyo, kuko ntacyo azi nyine.
Iyo mugiye nk'ishyaka PS Mberakuri, hari gahunda mwa mufite ku rubyiruko, urubyiruko murarutegenyiriza iki mu buryo bwo kugira ngo mubashe kuba mwafasha n'iyo leta kurwanya ikibazo cy'ubushomeri buriho?
Ni ubuvugizi PS Mberakuri ikora kuri leta kugira ngo kurukurumu ihinduke mu mashuri yisumbuye ndetse no muri kaminuza, bashyiremo ubumenyi ngiro, imyuga myinshi abanyeshuri bijye kuyiga. Abantu si n'abanyeshuri b'urubyiruko gusa, n'abakuze bumva bakeneye umwuga bashaka kumenya iki n'iki bajye kukiga. Rero igihe cyose bitarakorwa ikibazo cy'ubushomeri kizakomeza kibeho. Ni nacyo gituma iyo umunyeshuri arangije adashaka no kujya muri ibihugu duturanye ngo ajye gupiganwa ku isoko ryaho ry'umurimo, kubera ko nta kintu abagaragaza azi. Rero ibyiza ni uko amashuri rwose y'imyuga yakiyongera, ubukanishi bukajyaho, ububaji bukajyaho, ibintu bitandukanye abantu bashaka gukora bakaba babyiga bakabimenya.
Ubutegetsi bw'u Rwanda buragenda bukangurira urubyiruko urwize urutarize, n'ubwo ikibazo twagishyize ku rwize kuko naho bagenda bagaragaza imibare itari mito. Ubutegetsi burabakangurira kwihangira imirimo. Mwebwe iyo ngingo yo kwihangira imirimo murabona ishoboka bimeze bite?
Ntabwo ishoboka kuko nta baze abantu bafite baheraho, kuko iyo ujya kwihangira umurimo ubuhereye ku byo wize uzi nawe, bigatuma rero washobora kuvuga uti mpereye ku bike nize reka nze byungure hanyuma mpimbe umurimo uyu n'uyu washobora kugira abantu akamaro. Icyo rero nicyo kibazo abantu bahura nacyo, nuko nta baze bafite, ntaho bahera, nta ntangiriro ihari. Ikindi kandi nuko n'urubyiruko rutashoboye kwiga yenda n'izo kaminuza ariko bazi gusoma no kwandika, wenda barangije ama primaire aho bari, wenda tuvuge batuye ahantu hari imirima, baba bakwiye kwigishwa uko iyo mirima bayibyaza umusaruro, bakigishwa guhinga bya kijyambere, imbuto z'indobanure, bakigishwa korora, ku buryo usanga ari uwiza rutarize nta kibazo bafite bose bashobora kwitunga.
Leta mu mibare igaragaza ko abantu bize amashuri yisumbuye badafite akazi ari 9%, abize kaminuza ni 13%. Iyo mibare muyumva mute nk'ishyaka ritari ku butegetsi kandi ritavuga rumwe n'ubutegetsi?
Ni ikibazo ariko njyewe ndumva ari na mike, nubwo njyewe nta bushakashatsi nabikoreye ngo menamenye ngo ni imibare ya kangahe, ariko ikigaragara ni uko ubushomeri mu Rwanda burahari kandi bwinshi, kandi ni ikibazo gikomeye haba kuri leta, haba se no ku bandi baturage basanzwe, ni ikibazo kigaragara. Kuba rero baba wenda 9% se cyangwa 13% ari benshi cyane cyangwa se ari bake cyane, ibyo nge numva nta bihagaciro cyane icyo mbona cyo nuko umuntu wese urubyiruko yaba yarashoboye kwiga cyangwa se tarabishoboye akwiriye kuba leta imufasha mu buryo bwose kuburyo ashobora kubaho neza adahangayitse kandi atari ku munsi w'urongo w'ubukene
leta iragaragaza ko ifite ubushobozi bwo gukoresha 20% none murumva leta yakora icyaho ngaho
nibyo twavugaga ko ikwiriye kujya mu mashuri abantu bakigishwa imyuga hanyuma n'abadashoboye kujya mu mashuri nkuko navugaga abahinzi aborozi bagashobora ibyo bintu kubikora ku buryo bwa kijyambere niba ari uguhinga hinge kijyambere niba ari korora yorore kijyambere nuwize nawe yiga imyuga yindi ihambaye ashobora gukora ikamugirira akamaro
none se kuba leta nanone igenda igaragaza ko buri mwaka ihanga imirimo mishya idashingiye ku buhinzi mwebwe mwishyaka leta avuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda iyo leta ivuga ibyo ngibyo mubibona mute mukurikije nuko ikibazo gihagaze
uko ikibazo gihagaze nuko nta mirimo leta ihanga nta n'igikorwa tuzemera ko ikintu byakozwe ari uko tubona ko nibura abashomeri bagabanutse kandi batakoreshejwe n'abandi umuntu atifashe ngo ajye gusaba ahandi hantu akazi ari ubwe wicara akavuga ati nkurikije ubushobozi bwanjye mfite mu mutwe ngiye guhanga umurimo uyu n'uyu nitunge kandi bingira akamaro ibyo rero nibigerwaho nibwo leta isavuga ko koko yuko yafashije abaturage bakaba barateye imbere naho kuvuga ko bahanga imirimo kandi n'ubundi ubushomeri bukiyongera ibyo bigaragaza ko nta mirimo nyine ihari nta n'icyo abaturage bafashwa ubungubu
turi kuganira nk'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda PS imbera kure ariko noneho uri n'umuvugizi w'ihuriro ry'imitwe ya politiki n'amashyaka akorera mu Rwanda icyo kibazo nk'ihuriro ry'imitwe ya politiki mujya mugiha umwanya mukakiganiraho mukagaragaza ingaruka gishobora kuba gifite ku gihugu
ihuriro ry'imitwe ya politiki ntabwo turareba ikibazo cy'ubushomeri kuko buri mutwe wa politiki ufite ubuzima gatozi ufite uko ugenda uganira ku bibazo bitandukanye biba biri mu gihugu ntabwo ihuriro ryinjiramo ariko muri rusange hari gahunda ihuriro riteganyiriza urubyiruko cyane cyane ruri mu mitwe ya politiki harimo gahunda yo kubigisha imiyoborere na politiki kandi ikindi ni uko iyo hari umutwe wa politiki ufite gahunda ku rubyiruko rwawo ihuriro ritera inkunga ibyo ngibyo nibyo ihuriro rikora ku byerekeranye n'urubyiruko byerekeranye n'ubushomeri ntabwo ihuriro ryari ryicara ngo imitwe ya politiki iterane ibiganireho ahubwo ihuriro rirareka buri mutwe wa politiki ukajya ureba ikibazo ku ruhande rwawo bakareba uko bakiganira
murateganya se kuzakiganiraho iki kibazo
uretse gufasha urubyiruko nk'uko bagahurira hamwe bakiga ibyerekeranye n'ikoranabuhanga bakareba se ibyerekeranye n'imiyoborere na politiki muri uko kujya hamwe bakaganira niho ibibazo byose babiganirira bikaba bishoboka yuko wenda urwo rubyiruko aho ruba ruri baganira ku bintu bitandukanye by'ubuzima bashobora kuba wenda ubwabo bo babiganira
ishyaka ryanyu ntabwo riri muri guverinoma mubaye murimo mwaba mujyana bitekerezo ki mu buryo burambye biganisha ku gukemura iki kibazo
PS mbera kuri twebwe tubona cyane cyane twahindura imikorere ya ministeri y'uburezi hanyuma imaze guhinduka abantu biga bakajya barangiza kwiga bafite icyo bakwimarira ibindi byose byazira hari ku uburezi nicyo kintu cy'ibanze twumva twaheraho
ibintu kimwe bibiri bitatu mwumva mwaheraho muri iyo ministeri y'uburezi ngo nibe
ikintu cya mbere twaheraho nabivuze ni ukwigisha imyuga duhereye mu mashuri yisumbuye no muri kaminuza twagabanya amateori tukagisha cyane cyane pratique ikindi twakora nuko twajya turekera umunyeshuri ubushobozi bwe umunyeshuri akiga ibyo ashoboye kuko usanga hari igihe umunyeshuri umujyana mu bintu bitari ibye bigatuma atabimenya akanarangiza ari ibyo yarazi ari n'ibindi wamujyanyemo ku ngufu nta na kimwe yize twajya rero tureba buri munyeshuri kariyeri ye akaba ariyo yigamo bikurikije uko abishaka atari ugufata umunyeshuri ngo utware yakubwira ati ndashaka kwiga siyanse uti oya genda ujye kwiga ikoranabuhanga
mu ihuriro ry'imitwe ya politiki ntabwo mushobora gufata ikibazo wenda nk'icy'ubushomeri gutya mukagishyira ku murongo w'ibyigwa mukaba mwahamagaza ababishinzwe bakaba batanga ibisobanuro cyangwa bakavuga aho bageze mu buryo runaka
birashoboka ihuriro rijya ritumira ba minisitiri ufite inshingano zirebwa n'icyo kibazo akaba yaza akaba yasobanura ubungubu hariho abaminisitiri bamwe bagiye baca mu ihuriro igihe cyose haba hari gahunda dushaka ko tuganira nibyo rero birashoboka ko byazagera tugatumira minisitiri ufite urubyiruko mu nshingano akaba yaza tukabiganira
iyo tuganira n'urubyiruko hirya no hino mu gihugu mu mpande zitandukanye baratubwira bati kwihangira imirimo inzira zirafunze mubibona mute
inzira ntago zoroshye nibyo kubera ko kwihangira imirimo icya mbere nabivuze ufite base ufite igitekerezo nyine cy'icyo ushaka kwihangira kandi uzi no kugikora cyo ni kimwe ikindi ni ubushobozi bw'amafaranga ntabwo ntibyoroshye kuko amabanke BDF ntabwo iragera ku rwego rwo gukorana n'abantu benshi ku buryo ko kwibafasha kubaha ingwate kugira ngo bashobore gukora urubyiruko ntabwo byoroshye yuko bihangira imirimo mu by'ukuri
ariko ibyo bigega bitanga ingwate muvuga birimo BDF byorohereje urubyiruko kugeza aho bavuze bati bazajya babaha ingwate bishyura 25% kw'ijana no kuba 100%.
Nibyo mvuga ko bitaragera ku rwego ko urubyiruko rwinshi ayo mahirwe bayageraho. Kugeza ubu iyo uganiriye n'urubyiruko abenshi barakubwira bati BDF nagiye yo baramakanira. Bigaragara rero yuko igice kinini cyane ntago BDF yari yagera ku byo twumva yakagombye gukora. Ntago ari yabi.
U Rwanda rugiye kwinjira mu matora y'umukuru w'igihugu birashoboka ko na PS imbera kuri ishobora kuzatanga umukandida ariko se icyo gihe giye kwinjiramo isa anzuru byiruko ruri muri ibyo bibazo by'ubushomeri kandi byanze bikunze abo mwifashisha benshi abari urubyiruko kugira ngo muzatambutse ijambo cyangwa ndi mashyaka azatambutse ijambo byumvikana imbere y'abantu bashomye murumva bitazaba ari hurizo rikomeye
mu matora buri mutwa politike ufite uko wiyamamaza baba bafite na programme politike bajya kumurikira abaturage bakabwira icyo bazabakorera kubyerekeranye n'icyo kibazo cy'ubushomeri buri mutwa politike uzatanga kandidature cyangwa se n'undi muntu ku giti cye watanga kandidature afite uko azagaragaza azakemuramo icyo kibazo bitewe nuko nyine ashaka ko abantu bamutora
mukurikije uko ikibazo kimeze hatagize igikorwa bifite ingaruka ku buzima bw'igihugu
ingaruka ziragaragara n'ubu ngubu nk'urubyiruko iyo badafite icyo bakora n'andi batangira bakirwa banywa ibiyobyabwenge bakanywa urumogi bakanywa ibiyoga by'ibikorano ugasanga abantu benshi cyane barunze mu muhanda bameze nk'abasa hari naho ugenda ugasanga bararyamye ibiyobyabwenge byabazahaje baryamye ku mihanda cyangwa se ugasanga abantu barirwaho ngaho mu giturage bazenguruka biba bagira bate ibyo byose ni ingaruka z'uko abantu baba badafite ubushobozi bwo kuba bakwitura
ikiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi ndabona kigeze ku musozo twongeye gushimira cyane aba batumire bacu kuva mu nama y'igihugu y'urubyiruko ngaho rero mukomeze munogerwe na gahunda za Radio Ijwi rya Amerika mwari na Eric bagira ubusa i Kigali mu Rwanda naho utaha